bantu dalle ben valentella. The city and yonto foot in da boniswa. God and go meng pagati kwam. Ibali sibali noguha. No kuvuka gomtu. No lo no amolunga pelio. Abantu dala ben valeli ndlela. Besithi andiyonto futhi ndiyaboniswa. Kodwa ingoma engaphakathi kwam ibali sibali nobuwa. Nokuvuka komntu nolonwabo lungapheliyo. Vela nguma izovuselela umbefumlo wakho inithembelitsha. Tatandazuyivela ngoma izovuselela umbefumlo wakho inithembelitsha. Ziyondise apho kungenjena kudala sithi nyawo zamise ndikoke undise kwantle ziyondise apho kungenjena umpefumlo wam wahlukene. Tatanda zuyivela ngoma izobusalela umpefumlo wakho. Salalu, perfume, low, wako, in me, the temple.